Get like dots, who's all big as Zella? Who's all big as Zella? Bega manjil shabalele, utandul shabalele. Get like dots, all big as Zella. Who's all big as Zella? Bega manjil shabalele, utandul shabalele. Get like dots, all big as Zella. Who's all big as Zella? Bega manjil shabalele, utandul shabalele. Get like dots, all big as Zella. Uzo begezela, pega manje lishabalele, uthando lishabalele.
Wedala wazongilinda, wazongilinda, ngiqinisa iphakethe lami, iphakethe lami. Dali manje kwenze njani, sekwenze njani dali. Kutheni usubukisa ngami, hhayi kuweni ithemba lami. Yokuhlukana ngaze ngayicabanga, ngayicabanga dali. Ngiyazi isikhathi angisabi naso, kodwa ngisuke ngiphanda love. Ngiyazi umvuza sikaka uboni, kodwa ithemba lihlale likhona. Hlala nami uthando likhona.
Get like dots, uzobekezela, uzobekezela. Bheka manje lishabalele, uthando lishabalele. Get like dots, uzobekezela, uzobekezela. Bheka manje lishabalele, uthando lishabalele. Get like dots, uzobekezela, uzobekezela. Bheka manje lishabalele, uthando lishabalele. Get like dots, uzobekezela, uzobekezela. Bheka manje lishabalele, uthando lishabalele.
Sasinokuxabana masikhuluma kusekomnani. Awusangifoneli mangifoni ifoni iphuza ukubanjwa. Wemaka mfana awungitshele ngabe wenze njani. Awusangihloniphi khuluma nami isinomi kanjani. Awungicela ungitshele wedali, ngicela ungitshele. Khuluma nami ngicela sihlale phansi. Awungicela ungitshele wedali, ngicela ungitshele. Khuluma nami ngabe kwenze njani.
Get like dots, uzobekezela, uzobekezela. Bheka manje lishabalele, uthando lishabalele. Get like dots, uzobekezela, uzobekezela. Bheka manje lishabalele, uthando lishabalele.